Yes, someone can say yes. Bad.
Zombie.
Ni kama yangu ntaipata hata mkibana.
Ni kama yangu ntaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu ntaipata hata mkibana.
Ni kama yangu ntaipata hata mkibana.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Ah, chikiri pa 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 pulipu. Vanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi vanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikifanikiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. So penda wewe kufanikiwa, wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Yani kama yangu kaipata hata mkibana. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata wakibana.
Kama yangu, taipata hata wakibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 bulipu.
Chikiri pa 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 bulipu.
Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 bulipu.
Chikiri pa 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 bulipu.
Wasopenda mimi kufanikiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. Wasopenda wewe kufanikiwa, wote va 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 yo.
Comics Live.